abami n'abakyala by'omukyasa wanti kiki egegenyi nawe mweti by'omwawomerwako kiki abami n'abakyala by'omukyasa wanti kiki nkomyewo nga bulijjo mumanye ebyemizikisitoolako ye mukama bwati wagaba mwebazanya emirundi gyennemwa zaani akantu akatono kati akatambuza bagevu mumaggwa abampalana muwummule abutumulasikankole abampagire egyemuli nassomuyaye kambawe kanfumbukule nga bozina ababuuka mubuuke ekiyideese nno kyangege lutalo olwange lwangege leka nnyimbe ku ngege onoovaawo ofunye engege ze ku ngege womerwako ki tekibuuzo ekiri entamu ze awudu mwomerwako kitwe n'abangi ewendabye engege nnyinawe mweti lwomwa womerwako kiki abaami n'abakyala by'omukyasa wanti kiki engege nnyinawe mweti lwomwa womerwako kiki abaami n'abakyala by'omukyasa wanti
abudumulasinga agitya obutimba gyebuli abattisa obutomusaanaku